Mukwano lyo mumunda yange Zendi kwagala mu mbeera zonna Omukwano kwagalana na kwesigangana Kye nkusaba tubeereyo fenna Okwaffe luberera 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 ndi kwagala luberera luberera Zendi bera nawe, zendi zanya nawe Mukwano gwange, mubunafu gwange, mulungi wange Olibereka Okwaffe luberera 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 ndi kwagala luberera 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 omukwano luberera 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 ndi kwagala luberera 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 Zendibera nawe, zendizanya nawe Mukwano wange, mubunafu wange, mulungi wange Olibereka Ekisubizo change, olibera nange Sanyu lyange, mulungi wange Sala yange, kwagala gwe Mutima wange gwe gwendota Mutima wange gwe gwendota Mutima wange gwe gwendota Yes, you got that. I'm gonna call you my rama. You took me unbelievable. You want me in summer. You want take me. You gonna call me just Robusta. My girl. What? This neighborhood you just so do for the people. To say that you not expect me to never act as a hello. If you man about it, you want to make me stable. Always step ahead of my friends and my heroes. Okwaffe luberera luberera. Luberera ndi kwagala luberera luberera. Luberera omukwano luberera 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 ndi kwagala luberera 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 Ekisubizo change, olibera nange Sanyu lyange, mulungi wange Sala yange, kwagala gwe Mutima wange gwe gwendota Mutima wange gwe gwendota Mutima wange gwe gwendota Mutima wange gwe gwendota Yes, you got that. I'm gonna call you my rama. You took me under the baby. You want me in summer. You want take me. You gonna call me just Robusta, my girl.